hadithi 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 njo. Nimegundua kwamba ukitaka shida zako zisuluhishwe kwa amani, mwachie Mungu.
Mwachie Mungu. Hey. Atawale. Mwachie Mungu.
Yeah.
Atawale.
He's the chief mediator, the priest to the all. Yeah. Yeah.
Sumbua umebebeshwa mizigo mingi, maneno yanakusumbua yanakutesa na kukuhangaisha. Umezunguka kwa waganga na wafumu wa dunia, haujapata jibu. Madaktari nao wamekupa masiku ya kwamba hizi ndizo zimebaki. Nataka ulete mzigo kwake Yesu, umwambie na yeye pia tumjaribu. Anasema mnijaribu muone kama sitatenda, sitatenda. Anaitwa chief mediator, the provider and his protector. Yeah. Kila kitu kwake kiko sawa. Bila unalona gumu mulete.
Mwachia Mungu, atawale. Mwachia Mungu, atawale. Mwachie. Mwachie. Atawale.
Siri zako zote zile kwake yeye peke ndiye mfalme mwaminifu. Akisema kwamba atenda, hakuna wa kusimama kinyume naye. Ninakumbuka miaka kadhaa hapo nyuma, hata mimi niliteseka, hata mimi nilipitia. Sikujua kwamba nitakuwa jinsi nilivyo, lakini Yesu alipoingia maishani mwangu amenibadilisha. Leo mimi ni ushuhuda. Anaitwa history changer, promise keeper, alpha omega, beginning and the end. Ukimjaribu utaona mambo yake ni kweli. Na amina. Oh. Wajie.
Atawale.
Atawale.
Wajie.
Jambo gani hilo gumu kwake? Unaona kwamba haliwezi wezekana. Umezunguka zunguka kwa waganga, wafumu wa dunia wamesema liwezekani. Nataka ulilete kwake, maana yeye peke ndio ana final say.
Final say, final say, final say,
final say.
Come on,
let's take it higher.